everybody. My name is Yolanda, and I just thought I should do a young, thing. No, I'm actually serious. I just thought I should do, you know, a few acoustic songs.
Kumanja mata twele mehlweni ya kuthi ngikhale ngize ngikhase ngamadoda kulezo mthuku
ngixulela ngazi ngoba zothando
sholiswa yisu lakho ngisathelo
Selimizo eletho xoxozela kweyami inhliziyo Inkuluma kulo uNkulunkulu seduze nenhliziyo iphukile Ingana umelu xoxozela kweyami mina ngifuna ukujula lo Kodwa emoyeni ngisakubona
ngisakubona
Bengathi ngibambe isandla kugcina Owazi wanzima wentuko zokugcina Anyakona usuveze lokugcina Ukumamatheka kwakho Ukubwingoma ngamehla lokugcina Wase ngathi ngibambe isandla kugcina Owazi wanzima wentuko zokugcina Anyakona usuveze lokugcina Ukumamatheka kwakho Ukubwingoma
Bye. kwelikanyana.